DutchMusafi.com.
Kipamba mfano wa maua acha wanyone mshamba amejua kukutengenezia kaumbo nane namba na moja yangu chukua una utuza utamu baby kwani we mzinga wa nyuki manu tamu wako kasali oh la 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 usije kwenda mbali baby wala usiwaze kunichiti mimgojo kwa kusina hali oh la 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 najuliza why oh why siku kuna mapema oh baby why oh why siku kuna mapema najuliza why oh why siku kuna mapema oh baby why oh why siku kuna mapema. Najua nini ya nitibu yani kitokea nimezidiwa unilaza maungoni mwake jiba yangu kifua chake una utuza utamu baby kwani we mzinga wa nyuki manu tamu wako kasali oh la 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 usije kwenda mbali baby wala usiwaze kunichiti mgojo kwa kusina hali oh la 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 najuliza why oh why siku kuna mapema oh baby why oh why siku kuna mapema najuliza why oh why siku kuna mapema oh baby why oh why siku kuna